Bakaton Romo Ibatoko Shantamni Sababa Sodanaginya Jecha Yemeni Ra Punanamani Gara Jabutit Egagestamani Boda Yerama Jabuti Kes Akanjire Bakatona Chijiran Nufisanijiran Acho Jabuti Kes Satibu Fataya Balara Kanin Kabaman Namoni Digdam Nikabronis Garatiopatiges Samani Jiran Jechun Dubatu Bakaton Nukun Wajir Imma Bakatota Katukuma Motumota UNHCR Kasmas Abban Guran Totaka Sadarka Dunya IOM Y kana maljir jalla ne tukin desse kuno
wajir UNHCR yokan daba baqattota kan takumma motum mota inni aden yemen jiru kesetti dimma e gumsa baqattota fitigafata ma kataan Muhammad Umar waye baqattota ibato ko shantama Ethiopia ti sambata darbe debi famani wambe kan yojirate gafadde wanin be kun qabu jedani accuma wajure UNHCR eden kesa jurutti nama jamal jedamutti na dabarsan isanis
I think it's with the IOM who's dealing with this unless they are
kana kan gode IOM natbakata yon wolin yokin UNHCR bratti hingalbof nete godanto tamale baqatto tamiti IOM kana gode ratanan motumma yemen sasana ajiru tu gabate jennan kannen itu hingalma in seran alabiyetti ke sajiran base jechura
garu jedan jamal baqatto ta UNHCR bratti galman tanan enyu garabiyarra desanditti devisu hindandau seran alajedu yero tokko tokko godanto ta hingalmain garabiyarra dufanitti devisu wanu majiru garu fedi sane rattir kachun ta uqaba jedan kana handura mu tannottin godanto ta devisa turan nenna ifsan
migrants can be leave to their country through Djibouti
godantonni kara Djibouti garabiya sanitti deviu kana kangage su IOM yokin abata godanto ta kan sadarka adunyati garu UNHCR aka beku nita samma kana garu bokonnarra uwanan jiruf ndagenye wajirri kenya bekusas kuba hinqabu
baqattota Ethiopia ra desan debisun wanu ma amandura baratame jedani garu debiun fedi sani rattir kate ta uqaba jechudan yada sani tumuran jamal wajira UNHCR adan yamanjurura wajirri UNHCR ka Djibouti ra itigafa tamana genya baqattota kataan katumban waye baqattota dibbato ko shantama kan nen sambata darbe tayaran gara Ethiopia ti debi faman jedame gafatamani enyumma ke addaba fachu wanan barbaduf emailina barresi jedani teso emaili sanina ergan kun torbandar beture samboda debi na kenan inqaban inumayu bilbila torbandar be na kasani turan kanarka sani kasudidan daddabale yalus namilka undandenye baqattota yokan godantota jedaman walta unka debi se jedame wajira godantota addunya dame yemani fi Djibouti ta'u baqattonni Djibouti ranu ibsani jiru jalqaba wajira IOM sana ajururra saba muilmini gafatamani
it's a voluntary return but you know you have to understand that there is all
isan fedi sanin debian yeron kana jedu motumman yemen ofisa garabiyarra dufanit hali it debisu nijira kanaf dimisa wan addada lama tau hubachun barbachitada
ittifufanis humnan debi famutanan motumma yemen tugagese garu sanamma dibitokko shantam wajira IOM mitu gaggese tanan fedi godanto tarattir kachun ta jedani
they will not be just stopping Djibouti
Djibouti ke satdiv no so intane embassy in Ethiopia gargare wanti barbaju hergi gutame fim boda Ethiopia ti debi faman
warra sambata darbe biyatti debi faman kanilale nis gafatamani
All I know that they are Ethiopian migrants who came to our reception center or
kento undisani godanto to Ethiopia kantaan garake nyadhani biyatti debi u fena jedan kanaf Djibouti ergamani achitti wan barbaaj sufatani Ethiopia senan fedisani oto intane kubetti mbuvnu turem
IOM Djibouti te fitigafatam tu imalakata an lilani veresami kannen sambata darbe finfinne tergaman ilalchise akadu batanitti
not all of them are Oromo there's mainly Oromos Amhara but also
hundisani Oromo miti harka calan Oromo famara darbe darbe moti grevi warri afar ke sajiru mana hida hudeda kayyaman ke satti hidamani turan jedani IOM mana hidha hudeda keessa seenu waan danda'uuf godaantonni kun biyyatti deebi'uu feena jechuudhaan nu gargaaraa jechuun itti iyyatani yamanitti galmeessine kanneen dhukkubsatan ijoollee warran qabne hunduma deebi'uuf fedhii qaban irratti hirkanne hudeeda ba'anii akka biyya isaaniitti galan gargaarre. Kallattiidhaan hudeeda yamanirraa Itoophiyaa ga'uun rakkisaa waan tureef karaa Jabuutii darban. Karaan biraa ittiin biyyatti deebi'an waan hin jirreef jedhan akka kanaanis.
The group we sent last weekend are already in Ethiopia.
Gareen dhuma torban darbee gara Itoophiyaatti ergine gamas seenee jira. 150 yoo ta'an kutaa biyyatti adda addaa irraati fedhii isaanii hin deebi'uu isaanii hubachiisuun fedhaa jedhu. Baqattoonni yeroo dheeraaf Jabuutii keessa turan akka nu ibsanitti mooraa isaan keessa kaa'aman looyaaddeen magaalaa Jibuutii irraa hiixuu ta'uusaa nutti himani garuu humnaan nu deebisaa jiru jedhanii nutti iyyatan jedhuun jedheen.
I'm not sure they were able to talk to anyone because Loyada, if you know Djibouti, Loyada is...
Nama waliin wal arganii dubbachuu isaanii hin amanu. Looyaaddeen baadiyyaa daangaa Somaaliland irra jirtu konkolaataadhaan deemsa daqiiqaa 15 yookaan immoo fageenya kiiloomeetira 7 qabdi. Kanaaf nama wajjin wal arganiiruu jennee iyyaannu jedhan. Dhugumayyuu baqattoonni yeroo dheeraaf Djibouti keessa turanii nu taasofsiisne akka jedhanis. Baqattoota Oromoo kanneen biroo wajjiniin akka waliin argineef baadiyyaa keessa ka'an jedhanii turan. Aangawattiin kunis isuma kana dhugoomsan. Fedhii isaanii deebi'uu isaaniitiif mirkanii maaliif jira isa jedhuuf. Fedhiin deebina jedhanii boca yookaan foormii guutan qabu. Inni kun harka IOM jiraa jechuudhaan. Laaliyaanii Beresaami yaada isaanii xumuraniiru. Anis kanumaanan xumura dhaggeeffattoota keenya jaalannee gammadaatti nagaatti.